Guani.
Yeah, yeah. 마무시
Push, original 샤샤마니 me a put it up in a me being on a bush. If you see me, I them red up. No say the original thing me a use, yeah. First thing me do when I demand it, link up, okay, off is some push, yeah. And the girl in my face cream, oh my gosh. When them see me take off, me jib bag a kush, yeah. Nothing can compare to the thing in hush. Stress disappear like ghost, feelings are less like me at the bus. Stress disappear like me bus, eh.
Kimoja kisafi na kimewaka. Mamoshi kwani. Pika koda shashamani kama unataka. Mamoshi kwani. Kimoja kisafi na kimewaka. Mamoshi kwani. Pika koda shashamani kama unataka. Mamoshi kwani.
Smoke till I die. Napenda kumedi sana. Hakuna siku mkosa kunyanya. Niko nakio na kimoja kwanza. Esapio wa rasta. Kimoja sai kingine after. Sose kitu nafanya. Niku wachanganya. Wakita ino korada. Susie mafano. Toto na guara. Ndula sahara. Pana parara. Mjini tawana. Wakilala korada. Jeki. Jo. Wakilala korada. Dani ya booth. Kashi jo. Jeki.
Kimoja kisafi na kimewaka. Mamoshi kwa. Pika koda shashamani kama unataka. Mamoshi kwa ni. Kimoja kisafi na kimewaka. Mamoshi kwa ni. Pika koda shashamani kama unataka. Mamoshi kwa.
Mamoshi zimeja kwa masoshi. Zikiripoti yona kwa gasocial. Mamoshi ziko on motion. Zime change my emotions. Passive smoker, ezi kuwa smoker choker. Ameanza kucheka cheka. Tutadhani ni smart joker. What's popping? Tunaroga kuhusu smoke. Tufananishe na pop smoke. Ishi maidumu wa stumok. Mahike tshukisha ugalipok. Na maziwa batika unamanziwa. Long story zitanipuka. Kapelu pelu.
Kimoja kisafi na kimewaka. Mamoshi kwani. Pika koda shashamani kama unataka. Mamoshi kwani. Kimoja kisafi na kimewaka. Mamoshi kwani. Pika koda shashamani kama unataka. Mamoshi kwani.